bro, for real, top of the heart. Get a time sign, I'm the boy, the gang, the miller. Holla, pop it in. Yep, it's Pins, it's a serum. Family, my dogs, Lala Zone. Yeah, pop it in. Yep, this is a records. Record, come on.
Zema fukara, paka kwenu wakaogopa. Miasari kinywani kwake na kwangu soba zoka. Hari yangu so nzuri, familia taturi. Na maneno semeza chuki wetemeta kura sifuri. Na maneno ya jirani, katarabu vijembe hewani. Na mezi choki juwani, na saka 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 vivike nyumbani. Sari kinyoani kwa kena kwangu soba zoka. Niko nae kwenye shida wabadae. Nikipata kikosa siri yetu msishangae. Wanaona kama utani, furaha yetu msibani. Kufunga lino pani na maneno ya jirani. Katarabu vijembe wani. Nazi zaka 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 vifiki nyumbani.
Zaramo, baby. Dar es Salaam.